Habari, unacha tunakupigia kutoka hapa Vigilance. Sio naelewa tu ni kwa nini tunakupigia simu.
Unajua tu.
Mbona unataka kujifanya uchui? Ile uniform yako mzee patia hiyo patia mwenzako. Tuko na nyingine mpya. Kuchia nyingine mpya. You can say makara wote akiona simu ya mdosi.
Yeah.
Sasa hii roho inaanza kupiga. Sababu unajua makarao waga wanapanishiwa na transfer. Hiyo ni kitu tunajua Kenya kwa kita.
Yeah.
So sasa hii karao mwenye ana discipline. You guy on the threat. Hata wale wenye wanatumwa mahongo na ma OCS. Ende unilete.
Juu ingepata tu kile nataka tu tukiwa kwa mata tu kile kilimata tu kufika raka tu kufuliana tu kurukiana tu patuli hata tu wache tu.
Ah, na usisahau of course kitaka ku sponsor a segment ama ku sponsor an hour ama ku turushia tu chai hivi, si ndio? Sababu umetu hit up video design ya Stanley Kuta alafu tutasema eko nene, si ndio?
Eko
nene. Yeah, kwa saizi unajua imefika ile time tuko tunaambia rapture jo. Kuna vile tuli wish ungekuja coast kuvinjari, kujivinjari na sisi. Yeah, unajua ile tu kutulia. Alafu ile time nilikuwa na nafikiria vile ungekuja kujivinjari nikaona kuna hii post moja ya Americs ya back in the days. Aliandikaga on Men Monday.
Okay.
Alibonga akauliza swali nyeti. Swali nyeti lilikuwa men, how often do you sunbathe your testicles? Alafu akasema it's recommended 1 hour every month. So hapa najua kuna raya fulani natoka place ya baridi. So hii raya ni kushua ijai sunbathe testicles. Yeah, okay. Ushai hizi sunbathe kweli?
Okay, let me testify.
Alafu, mimi vile...
Unajua vile, you know, marapu usema where the sun don't shine.
Yeah.
Mina juu inafaa kuwa tu hivyo. Ni maumbile, you guys. Your place haiku yonichua,
where the sun don't shine ni Kundule.
Simi, of course, unajua pizza ziko underneath.
Ah, zi, hizo zineza chapa unajua.
If kama balls zako zina unajua, umekaaji.
Kuzata hiyo nini? Hiyo Kundule, una walami sasa urekomendi ya Kundule. So walami usemaga unafaa kuenda ulale kwa jua, yuga elafu zishikilie. Kundu ikutitandike hapo.
Unapanua.
Yeah. Elafu ile rays, where the sun will shine. Elafu unapata, Raja, maybe blessings zako za wealth ziko hapo. Uza kwa miku kingangana hata kuruwa kuna kule.
You guys.
Nijua tu ikilenga kwa.
Miale ya jua, you
guys. Miale ya jua. Unapata juu suara yako yote imekuwa tu kwa
prosperity.
Sema jana imagine, njoo niko. Niko kwa jua, njoo nimefungua hug.
Tuseme tu.
Alafu kisha malizana Kundule sasa soneka. The nuts.
Tuseme tu ni umepelekwa place yani. Na ina place unafaa kupewa big role.
Yeah.
Then sasa mtosi wako ameamka tu asubuhi. Anakuangalia tu activities zako kwa beach. Vile unasema tuko coast.
Yeah.
Anaangalia soma is potential. Is potential nini employee.
Yeah, uko hapo jo. Unachukua miale. Alafu unajua
miale unajua ndio umemfesisha.
Alafu unajitetea. Unajua ya balls. Ya balls unajitetea. Unajua hivyo? Ya balls unajitetea. Ile like unajua Americs aliniambia kuwa Makende kichapo anajua itanisaidia sana kwa maisha. Lakini unajua ya Kundule huwezi jitetea.
Ya Kundule you guy anakuambia huwezi jitetea watu watasema eh.
Unajamaisha.
Huyu jamaa amepanua tu anataka. Huyu jamaa amelala pale amepanua tu anataka.
Ya Kundule ni serious.
Yeah, but serious.
But mimi na hope nini? Na hope one day naweza fika level naweza sunbathe testicles zangu nikiwa Nairobi. Kusije za shida Nairobi kule si tunaishi jo. Like kaa jua inaingia kwa hao yako. It's a blessing. Si ndio?
Yeah.
That's kaa jua inaingia. Lakini sasa ati umefika level mpaka unaweza enda nje ya hao yako Nairobi. Na uweke Makende kwa jua. Unajua you are rich. Unajua you are rich.
You are rich kwa kumaanisha
hakuna privacy.
Hiyo Kundule ni wewe.
Yeah.
Na wewe ndio nyani.
Yeah.
Ni wewe na nyani yao. Nyani ni hivyo, si ndio?
Uko tu mimi paka hii ningekuwa hizo ma place kama Karen zile alafu mtu atry kuleta high rise apartments. Nalipata pale John mimi nikutoa statement tu. Hata situmii Kiswahili, hata situmii Kizungu. Cuz then kisema like I want to sunbathe my testicles like I hivi poa. Ndipo pale anataka kujenga hili jumba. Anajua kuwa kila mwezi daktari wangu Americs anaitwa ni Eric Amunga. Mm. Aliniambia kuwa ni kuwe nikiweka makende inagongwa na miale ya jua. Unajua vile ni ngumu kupata lazima joni. Huko sana Americs jua vitu mingi. Lakini I fully support him na we need to sunbathe the testicles out
here. Yes, definitely.
Lakini vile unasema kama iko na hidden. You guy, kama it's my chance, you guy kuwa moka, you guy.
Yeah, yeah.
Haina bahati.
Umeamuata kama... Hata kama ni kundule.
May light shine upon you.
Yeah. Alafu, of course, Americ sufunza gajua masculinity. And I think, wata pia situ mungajua masculinity. Mi, kikamtu masculinity na samaga the boy child yuko sawa, sinajua. Sinaga shida na the girl child kiwa empowered, but kuna ile like kuna urapa moja wa group inaitwa Atmosphere alisemaga kitu very interesting. Yusemaga I'm a feminist, I'm also a misogynist, and I always classify that as the best way kuni describe why. Cause kuna vitu waga nime accept zile zi happen kwa society na madame, sindio? Lakini kuna zile laini nonaga madame wamepita na na guess kama kuna raya na reason kama mimi ni raya fulani itwa Tony Dongo. So kwa sababu juu history ya Tony Dongo. So Tony Dongo alikuwa involved in a small car accident. Ile alikuwa anaendesha ndaye yake. Alafu mbele yake kulikuwa na dem fulani itwa Amakove. Amakove wala waga ni moja wale madem wa sijua na Wanderlust Diaries. So very page yake waga very sexual, ni ya sexually liberated women, si ndio?
Okay.
Nothing wrong with that. So in the process washagonga na mandai. Alafu waka exchange umse akasema sojo kioga nyuma ya mtu umgonge wewe ndio uko on the wrong. Unajua hivyo? So ati inda yake ilikuwa inakani mpya bado jo green number plate jo. Sojo ile bado japatiwa nini so kamwa nita handle these bills. But in the process kukakuwa na ile delay kidogo. So dem unaangalia ma comments ashaanza vitisho we let the law handle this. Which law? Kenyan law? Kenyan law? Do you know how like the wheels of justice in Kenya move super slow, si ndio? So kato hizo vitisho nini 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 but umse akamshughulikia but I don't know what happened na uo dem because ni kama I don't know your post me try quit after squipata but nkali enda kachomea umse online sindio umse akamua kutoa receipts jo kuonyesha vile alimlipa na nini but in the process umse akashare screenshot ya vile udem alikuwa try kumkatia udem alimuuliza eh hey, so story yako ni aje akamwambia divorced with two girls sindio
okay
edem akasema jo nyota yangu imefikiwa
menga
yeah. Alafu ule msaka wambia jo niko na dem jo niko na dem afu kambia tuneza saidiana so jendele bado wana offer va JJ yake. Alafu mse of course akabaki ya meitan down. Alafu hii sasa ina come back to ile debate imekuwa upper out there ya madem madem wana fight patriarchy sindio na in the process ya kufight patriarchy wana try kuwa maboy without knowing wana push kitu si tuna classify as masculine energy. Hafu najua kwa wengi wetu kama boy hakuna boy anatafuta masculine energy, unatafuta that feminine energy. So dema kikurushia sehemu nyeti utakuwa pale ukishindwa kwani unanirushia sehemu nyeti. Like niko sure kuna mse out there ule amekuwa kikurushia sehemu nyeti ule anaweza patia. Kwa nini unanipatia na sija kuomba?
Acheki.
So huu mseka waenda pa mekata. So lazima ni kuulize hiyan. Ushairushua sehemu nyeti jo.
Guess he wants you guy.
Okay. You guy. The lover boy. The lover boy.
You guy.
Sukali enda aji ulichukua.
It's a lani. Jesus, it's a full-time job. Not
Okay. You guy.
Anyway, yeah. But siyatu ni kibawa hivo. Kuna zanyemi udak. Kuna zanyemi na wana hivi la inakami. You guy.
Yeah.
Na wanea 18. Kuna manya likuwa ntumia nduthi. You guy.
Nduthi.
Nimekata, nimemwambia like ni aje tokea. Namwambia mimi siko around you guy.
Akutumia nduthi kuchukua.
Ananiambia niko kwa hii location. Namwambia sina fare. Go back in the days. Nika like nisikisikichu. Napa kanda pigia besti yangu namwambia ni aje si ngori ni yako. It's because zile time za uhuni. Tiapana medaini wewe. Sini namwambia ya sisiki poa nini. Nikaambiwa ati kuna msee anakukol. Kuna namba mbona nimekukole? Kuna some weird number.
Yeah.
Kilipo yeye tena. Nikaambiwa huni msiwanduthi anakuleta mahali niko.
Na huku ingia nduthi.
Hizo time hata nduthi ya ziku wa.
Common hivo. Hiyo gali kwa taku kukula
jenga.
So ulifanyaji?
Nililenga tu. Ulimambia sasa.
Utamprekaje hati.
Because for me na mi enjoy.
The thrill of the chase.
You yeah. Ile.
Na lakini namanisha kwa kitu. Kwa sababu kwa kitu mtu upoteza garado. Najua napenda kutafuta lakini gani kutafutwa?
kuna manya pia alikuwa ni mali understandable, so this amati ni ile ile ya kutingikia, but she was good
eh? Yeah. So kwani ukumpatia sehemu nyingi,
but unajua hizo nini zake ilitan kwa stalker yuga.
Okay. Yeah.
Ilianza kumpatia kitu kama kuomba kitu anakataa nayo.
Unaona?
Hiyo time kwanza nilikuwa naishi compound moja na Mukuru. Tumekaa pale tuna watch. Ma repeat za hizi whatever channel Sunday. Naona amefungua mlango. Gate jo. Ati nimekuja kusalimia.
Wow.
Huo alikuwa sasa alikuwa ameenda mpaka anaambia madhara zake sijui nani. Hiyo time hata tujaguarana jo.
Alafu unacheki Ian, I think one of the things that's coming out from history yako ile kitu moja ile I think nule comedian I think anaitwa Jim Jeffries alikuwa anasema the way women get advice about men from other women.
Ajina
kwa some very messed up thing. Because dem atambia dem shoot your shot. Most of us kishoot shot yako especially ukiweka nyeti mbele. Tunakuwa like ume invite wasa wangapi kwa hii.
Exactly.
Kuzia sisi ni old school, you guys. Sisi tumezoea zile siku za Sodom and Gomorrah. Ushesoma magajo kwa Bible juu. Kwa like, watu walikuwa najiuza kwa kona. Unajibu? Like, you guys kuna dame aliishi 2,000 years ago alikuwa kwa kona akiuza nyese. Wata kujaje kunipatia for free. Na hii kitu ineza uzwa. Natiki, so ni hiyo. Lakini dame pia aneza show interest in you. Ila jifanisha tataki nyeti na wewe. Anakulike. Mateki.
Yeah.
Sasa akuachia wewe ndio make first shot yako.
Yeah.
Lakini jo ige unajisema unafikiri
kisia ndani kwa ndani. Uko like anakupatia.
Yeah.
Ile amesema barabara imetengenezwa na tumia hii service lane.
Sasa hizi imefika level tu. Una meet leo. Ukaisha kujia zip. Mshakatiwa.
Hey, you guy.
Okay, tunajua. Mbuka
vizuri, you guy.
Like it's yesterday.
Hiyo time nilikuwa ngana dready.
Okay.
Oh, dema antolea zile. Warasta wanakuwa na nguvu na shindo. Hizi ni gani?
Raucha. Ian, tutulia kidogo. Acha, let me take this opportunity. Tulia ni tu. Two dudes. Bald head.
Rapture.
You say you're only bald head. So, ladies, that's true. Hey. No, no, no.
Sir, Samson.
Yeah. That's not.
Yeah.
Okay. So vile alikwambia Warasa wana nguvu.
Unajua alikuwa anipatia hizo vibes. Ashashika ile locks yangu ya kisogo. Unajua mimi dread zangu ziko nono kama hizo zako. Zilikuwa konda lakini kulikuwa na moja nono hapo. Yuko anaishika.
Unasikia kale ka.
Ashindu dem for me yake ni gani jo. Ashani invite alikuwa anaishi area fulani inaitwa Tena karibu na Umoja hapo.
Tena tunaijua. Ile ni Umoja jo.
Umoja you guy.
Nani ni Umoja majuzi si Umoja ya kitambo ya ubabini.
Ni Umoja ya kitambo. Ulikuwa na dread.
Sina na dread majuzi tu.
Ini Umoja after 2010 Umoja iko. Umoja ubabini. Ilikuwa kama 1990.
Haikuwa ni Umoja ilikuwa kitambo. So you guy nilipiga mahesabu mingi because unajua time hata nilikuwa nakata maji. Na ugonjwa rai nakata maji na kata nyeti you guy. Ni noma. Nikuona ana insist mbaya sana. Ana insist because alikuja akaniambia eventually. Alianza na hiyo story ya dread. Then akaniambia mimi na dai. Na dai uni. Unichape vitu. Nikwambia vitu aje. madam tena. Unajua time ilikuwa na bibi you guy na watoto you guy, watu wangu walikuwa lesa. Tukawani ya hivi.
Anataka umgurumishe.
Umgurumishe. Ikawambizi dredi zangu. Sio za nguvu za kiume. I am not Bob Marley.
Hiyo time, unajua Bob Marley alikuwa pahali yonja alisema nini? Ja would never give the power to a bald head. Sikia? Ya najonga hiyo? To run, come, crucify the dead. Time alone, time will tell. Yes, unajua yungo wa
matua. Unajua.
Hira ya juu. So, Jah will never give a power to a bald head.
So, sija kumalizia you guy. Okay. So, vile nilichorea. Alinichomea you guy.
Yeah.
Alinichomea, lakini sasa si kama ya huyu. Alinichomea tu kwa madem wenzake. Because walikuwa group. Walikuwa group. Well, of course, kulikuwa na madem wale. Walikuwa tu, you know. Hapo unaweza wadai. So, alinichomea. Yeah. Eventually, nikajua. Alikuwa nanichomea kunichomea. Alichukulia personal mbali.
Madema aminigina. Na kila wajui tu ni haikuwa gitano. Najua like dem kujirusha. Especially like dem aneza flat na wewe. As long as si bring up sehemu nyeti. Wacha ikuwe. Kusuma dem wengi nakuwaga. Ana flat mbako unafikiria na idai. Akambia no, I was not thinking about that. I was just afu nilikuwa kwenda kwa nini uko na fikiri
like I
ndoka bali tu nipe
na check it that to you.
Yeah, like kuna hiyo mystery. Kuna hiyo mystery na imekaa mikafika level unataka kuwa my boy jo. Like wewe try kumajua umegongana na dem katikati ya tao afu akwambia ukuje chape sehemu nyeti.
Kuna mwingine alikuvusha.
Yes, unajua unajiuliza maboy wangapi. Unajua swali inakuwa ngumu sana. Because kwa boy wa kawaida hata dema kukwambia mekuwa na maboy wa ino unaanza, hey madam bana, hey umeamua aje na maisha. So kama anakukatia unajiuliza, hey amekatia wangapi.
Ayo amekatia wangapi.
Confidence yake ijaanza ijaanza jana.
Alafu kiwambia ni negative unasema that's patriarchy, that's nini. You either have to be part of it or you're not part of it. But that real like alpha no, I won't use alpha male, but kuna the alpha male, the alpha male wants to pursue, si ndio? Alafu pia the other like 100% masculine man, yani pia tunatakaga kupursue. The minute when you're not pursue, niko zile za like kwani nini umekusudia that feminine energy na kujaga na hizo za
ina dark
zile za unaka ile joke ya Bilba ile like no don't stop, yani stop. That's what we want. Lakini jo umekuja na zile za uniaje udaje unaidai zile za
ya ku retaliate baadaye na anger. Kuna maana nishaipigaga picha yuga yani alikuwa alafu unajua kuna vile hizo ma DSLR zinakutonga fiti. Akaeka nini, akaeka Facebook akaniambia, oh my god, nimepata all these likes. Nikamwambia poa, nini nimefurahi you nini you let me take a photo na nini sukuma job yangu na nini. So spia kanza yeye ndio sasa kaanza kujisukuma my side now.
Naona.
So likuwa na dark, na dark, na dark, na dark. Do you do nini, picha za keja, kani invite kwake,
ina
nikacheki.
But
nale, unajua ni biashara, nile uko like, wacha ni play down.
Uko tu nolenga, nolenga. No, nolenga.
Na kumbe ilikuwa hizi sides za nini, za Mombasa, ni kitambo. So nile mecheki kwake, na nini, nikaishia. Akaanza ma text manini to meet sijui wapi, sijui anataka kunipatia business opportunity. Kumbe best yangu nikaa ni yali walikuwa wanabonga na best yangu. Best yangu akanamwambia yeye ni sijui best yangu and to be through fast.
Mimi nalenga.
You guys nikalenga sasa nikaanza tena nini, akipiga sichukui, akitext.
Kwa
unashangaa like utakataa tuchanya na kuambia utakataa. Nipata naye archives. Alinichapa ngumi ya tumbo.
Ile ya serious kabisa.
Serious.
Akakwambia ni
alichapa ngumi ya tumbo.
Hata iko
ndio kidogo. Ajua takala ochi la jiongea tena.
Sijui
kama ana exist.
You know just fine. You know ni shailek tu then. Hii nakashua leo tunakubaliana na Americans. Ama Excel sema anga short girls are dramatic.
Juu kuna arifi yangu pia, tulikuwa gana ye. Arifi yangu sana, hiyo time tulikuwa tunakata maji. And then tulikuwa baflani tao. So kuna dema alikuwa anajirusha kwake. Kiraya. Unaona? Dema anajirusha. So eventually raya, unajua tunakata maji maboi kawa tatu.
Yeah, yeah.
Sikabidi sana mimi na Ian tuna, tutijitue tuende meza ingine. Ndi,
yeah, ndio wache.
Ndio udema menini. Apparently ulikuwa meet mahali pengine. Yeah, and then wakagongana kwa bar like the second time.
Yeah, yeah.
So udema. Ameji squeeze kwa hii raya. Mpaka anayekelea mkono. So vile hii raya ilikuja kutuambia, ilituambia all conversations za udem. Alikuwa na discongestina.
Okay.
Sema congesti box amnoma. Sasa ndio eventually ile yake juu dem ni boxer.
I think you should tuambia guys. But endelea, endelea nao. Ile yake should tuambia juu dem.
You guy jo. Really anza kutetemeka. Jutiari udema shambi yora ya anaida yora ya na ojo ni ile tu ipo hai wacha ni chape teke teke ni kiondoke ni udema kwambi uroje mi ni ama cha boxer jo yora isha anza kuangalia mkono jo juma boxer unako gana maalama
huko bumpy knuckles
ikona jo ngumi jo ni za mwanaume jo alafu inajaribu kujitoa. Udema na grab. Yeah. Ha, unenda wapi? Jwaka kata na hiyo raha.
Anu kakali tupote kwa mojezi na pata na kumuka girl story ya udema.
Zii tulikuwa kwa raya.
Iku kwa raya?
Yes, yapa.
Wakati si wenye ndo tulikuwa mkutuwa hii raya. Jira hili ya please, jo wacha tu niende kwa mabeshte.
So alikuwa medai nyeti?
Dema na dai nyeti. Na ameleta hasa ile masculine energy.
Ako round one.
Yake raya. Ile, yuki unaji ilikuwa aje. Ile, sasa raya ndi imemkalia. Jo masculine energy moja zi yake raya. Selimuta raya, jo saya raya mekaka mto ime.
Okay, you're serious because dem kama huyo kingia alafu jo last less than a minute jo you can because unzapata jo ni sina law katena alafu last less than 1 minute sina kuaje jo inakuwa like unajua anaweza jam na wewe okay like uamke a few hours later uko where am I in the hospital you are brutally beat after you always confess ni dema likuchapa so they call like who it was like two thugs. Your masculine energy it's just a turn off and I hate the fact that saizi madem wanaambua kuweka maboy like kitambo utapata kuna ma grandmother zetu yani out there like kuna ka grandmother fulani joke size kako 98 jo na for every 1 year kaneza count day ki lakini utaijua cause kulikuwa gana hiyo mademo alikuwa anifanyisha hataki but anataka squeeze demo na iput it out there na ipenda unajua cause ile za staki kuwa jo
I advocate like, for this
like
you get to watch your masculine ile tu ukakuwa na dem hata akuwa na hiyo feminine energy na akuwe kwa ngono you guy akuna style kaa ine zenye ujui unaanza kujiuliza ada mi mambo mi mambo na mna gani
but you na depend jo ile kama mshajua na naye miaka mingi hata akwambie leo nataka kupanda juu alafu nikurukia kido hiyo utakubali wajua cause unajua huyu mshazoea lakini you a stranger you guy like them magari zimegongana alafu akaamua nyinyi wawili lazima pia mgongane. Uko zi.
Unasema like sasa akwambia sasa mimi wewe kunigonga nyuma si issue.
Sasa unaona hiyo sasa unamtoka tu kabisa.
Uko
sio. Unamtoka tu kabisa. Kabisa ni kama wale mamanzi nini wanakoga mamanzi wa madingo. Wale unamkata vitu anakuambia kwani unajua kumanga demu anamwambia hivi madam. Ni nini madam?
Ameangalia nyuma na kuambia hivyo.
Jo anakuambia kwani unajui kumangana? Unaambia mada. Mada mimi nalipeleka mimi.
Rafta mimi niambia hivyo.
Ila toka.
Mimi na uadhana naishia. Naishia tu. Yeye usikuni anajua kuuadhana mimi. Sasa nasta mwambia hata kasi mjaka. Anambia tu koro. Jamwe tu acha sasa mimi ni uadha. Wewe endelea tu bila tendeleza. What you've done to me? I'll need therapy.
So you know you use trust direction yako after that.
Yeah, I use trust.
Kuna raya ile mbogo hivyo na demo. Alikuwa best yetu sana. Udema alimzushia jo. Mm. Uju kula demu. Ni kule kama mwanaume. Ilikuja katupigia hiyo story. Kasama huo demu. Anamuonaga juu na katakona.
Huo namaliza
hivi. Kaza kutula zile. Wea si mwanaume. Jomia ya watu. Of course. Kama wea ta ajali watu wakijua body count yake. Yeah. So. But hii Raheli keep receipts. Chimule Raheli keep receipts.
Nilicheki manzia likujaka.
Voice notes. Because mimi ningeshikwa. Because mimi najasikipigi receipts. Mimi nikisha nini na ye. Tumalizane. Na delete kila kitu na.
Saibu kwa kamili.
Stakagi, but saizi ni one notice. Kitu yote ki happen. Kwa una keep receipts jo. Yeah, noeno jende una kuanga out there. Kwa this is day one. I'm Ian Tiongo, iko nini podcast. Eke, the legend himself. I come from Kabete. Now I'm calling her. Una mpikia. Una record.
It is 1900 hours.
Tu, Raya has believing him achani.
Unajua, watu wamekuja of late wakawana. Ukibishana na day. Kama una hizo vutusa uobo yako nazo.
Yeah, receipts.
Utaaminika. Hata udema naweza sema tu wewe ndio ulianza kumkatia after umegonga gari. Hiyo story watu wa believe tu hivyo. So Raya zina nini? Hata kukatia dem. Raya siku hizi baka Instagram kutoka message ya kwanza jo. Kuna history.
Una make sure. Kuzi nza kuletea noma zingine zile haziko. Alafu pia na I think mademo anafaa kujua like ukiwa age kama hiyo nani kuzafikiria maybe she's in her late 30s early 40s kama sisi kio kwa hiyo age kuna nataka chali utampatia raka hivyo tafuta boy me young najua hivyo like someone in their early 20s kuza assume uko na do sort of does na wewe uko na do na assume but sisi raya zile nyeti haitu move ndio zile za unajaribu kufanya nini najua 1902 asijana hako anafanya hivi like sit mezo ya that old school yeah like pursuit yeah
mwanaume akishafika around hizo ma kuanzia 35 inakuwaga sehemu nyeti hata anaweza kuwa na dema hapa na ambao unajua mimi nikiwa 22 you guy jo you guy ilikuwa lazima jo niweke mkono kwa mbosho hata kwa matri you guy nilikuwa paja jo ikigongana na mguu you guy
usha steady you guy usha steady jo hizo siku ilikuwa kwa serious
hato kiambua sad news
hizo siku ungejipata tu umeka chini kwa hao alafu maybe K10 wameleta Animal Planet unaona?
Niliwaambia.
Yeah. Do you know how? Is it because you're young? You're young. Yeah, yeah, take it. So with time, the only Animal Planet
you brought up a cow hapa.
Ni? That, una take it. That, yeah, you brought up a cow in your 30s. In your 30s.
I brought a cow. Mwafrika ameleta wanyama. Animal Planet.
Animal Planet. Animal Planet. Yeah. Ilikuwa? So lakini but nini Tony msaitwa Tony of course like a big shout out to you for being evil cuz unajua sisi tunachukuliwa kama nyoni hatu exist just squeeze we are rare species ila raya za unataka kunipatia nyeti niko na nyeti nyingine nyumbani nimetoshaka sitaki nyingine unajua unaishia kivi yako so but to them naweza taka kujua what you're trying to achieve through kuchomea msee picha cuz yo like advice to mama dem wanna try to fight patriarchy mama dem wanna try to change the world if you want some random sex with a random man look for some younger dude 20 21 22 those ones won't need it but sisi sisi more old school alafu pia be ready to pay his transport and even pay his school fees and whatever and be ready for very work sex so you're like young evil haina ile experience ya nini but sisi wale tumekoma hatutaki kama tunataka tutakuomba ndio like nini hiyo but wanasemanga every man has a price. Sindio? You guy majuzi jo nimejipata job kwa ule mtandao, kwa mtandao. Ile aina ya Facebook you guy. Oprah Winfrey alikuwa ame post picha yake jo. Umadha jo iko 70. Ame post picha jo kama inua mikono jo you guy. Shangalia gajo mwadha iko 70. Ukasema najua mama angu pia amefika miaka 70 lakini wewe. You get, pesa ni sabuni. Pesa ni sabuni. Like, nikishiaga ocha nione madha na masista zake na nini. Masista za madha wato wako over 60 nini. Yeah? Yeah. Unaona gatu ni waze. Like ukiona ni their grandmothers. Like unezaona ni ma grandmother. Sindio? Okay. Oprah kai grandmother. Yeah. ke pesa ni sabuni jo imemwosha ushashindwa kwa nini jo ngina Kenyatta kaagi mse ngina sana epishoko kwa 90 huko ama kama yuko
ni mzae
jo.
Kama in the 60s alikuwa dem machua
na cheki jo hazee kijo pesa ni sabuni jo yuki unaangalia tu ushe imefika level tu unafaa tu kuangalia unaangalia tu madhako afu unaniambia budako junge tafuta pesa sasa mamangu mamangu yake kwa nangangana na
yuki 90
wacha kingine anakaa game si ndio
anakaa 90
90
anakaa 90 wacha kibado yuko upright si ndio
yuko fit ako fit huo madha mpaka fashion azinkila kitu wako tu sawa
imwaka 91 jo
91 jo na bado yuko nini jo kusoko saizi angalia ile raya ile raya nyingine yake
ni wa month moja
ile raya yake inasemekana anga ile dinis 80s iko tayari shazeeka kusojua ilikuwa old money ilipata doka imezeeka
unajua onyato alipata kama
yeah alipata kama zeeka lakini ndio alipata alipata udem akiwa young so unajua udem maisha yake yote like amejua tu tagro ka very small part unajua hii tagro kukizoea hapa up to 30 si mbaya lakini after 30 inaanza kukuzeesha aje inakwambia zi we gave you 30 years to get your life straight you couldn't now it's time to face death.
Raya za kawaida hata nikienda ocha raya za kawaida zenye ziko kwa 45 you guys
life imekutandika
hey, life imetandika hizi raya za kawaida design because unajua kuna
18 jo
akipata nayo raya si ndio
yes pause Jomo Kenyatta 1951
51 your time your raya
died 1978
eh your raya 1951 your raya ilikuwa nasema kana ilizaliwa 1897 so ilikuwa at least 54 na usisahau ilikuwa me reduce age so ilikuwa ka 64 you guy ndio ile nechangua yeah in you know ni kitambo so haiwezi semekana hivyo but right now you need to be bordering on pedophilia ni serious man but sasa to go back to opera eh Yuka yuki angalia opera. Kuhusu opera. Hoje kile nimeambia wase hapa. Oh, if a woman slides into my DM, oh it's masculine energy. Oh, I'm not interested. Yuka if opera was to slide into my DM. Unajua. Hii ile unaendea tu kwa wife. Namwambia like sasa
tuko na kazi hapa.
Hata wewe mwenyewe lazima uelewe. Unakumbuka kwa kitabu cha Petero. Vale, yuko kulaga. Hata na vitu. Hakuna zile.
Book of numbers.
Kuzula, unajua, she has bigger nuts than you. Oprah has bigger nuts. Like Oprah kikombia, weka makende kwa mezo. Makende yangu ni ndani. So I think hizi story zote nasema jua masculine nini. Pia na depend who. The same way, saa hizi, kuna dema kikukujia jo iko like, nipe nyeti. Anajua kama ma first daughter, former first daughter, present. Unajua utakuwa zile za, I'm the bitch in this relationship. Wacha niingie box. So kuna hiyo, but demo wa kawaida.
Hata mi Oprah ki akinikaribia jo nimwambia niko hapo.
Yeah, si ndio?
Network yake inaitwa hapo.
Hapo studio.
Hata mwezi jo nilienda wapi? Mnaniona tu Wikipedia. Una search.
Kuona?
Oprah Winfrey. Nini spouse? Ian Thiong. 2024. Hapo ndio unajua. How I went missing.
Alafu sasa lazima tuulize ira yesu ya kawaida. Yeah, kutoka Madhare. So, you get na juaga nyira ya za geto ampendi kulamba nyeti. Nyeti ya opera.
Ah, uchawi mbaya.
Iko 70, miaka 70.
Ah, hiyo ni uchawi mbaya.
Imeona miaisha.
You guy hiyo jo. Hiyo ni nyeti yenye ilikuwaga. Enzi zile za slavery jo in America.
Kwenda huko. Ni movie ya lifanya slavery jo. Lakini si yeye mwenyewe alikuwa slavery. Na kama ile movie inaitwa Color Purple.
Oh. Kama ita go down you guy lazima ni woo you guy. Mwambie opera mimi nataka nipeleke Dubai.
Again.
Kwanza ukinitoa Dubai before you even talk about a relationship.
Let's talk there you guy.
Take yeah. Yeah, na kungalia tayari nikisema. That rapture nyota yake ya kudosika. Ineza kuwa kutu kwa sunbathing right at this rate the only thing imebaki ni uende coast yeah alafu tu ukoangalia uchukue room window iko na jua yuko wache tu rasa sasa ichako hechambo cha jua
yuko like isha sunbathing
coast
Oprah Oprah hata kichukua mua bado naambia mua consider your brother
yeah you can Oprah ako na miaka 70.
Uogopi wrinkles?
Skiza.
Uogopi wrinkles?
Nyinyi wawili mnanijua. Like Ian, mnanijua vile the way mpenda the art of podcasting. Like every day, let's say, hey, come on. You get opera kinini. Mbuta kwa mchino, yuko wa. Ni question mark. Na cheza ni. You get yo na cheza. Yo tikira hivile napenda poverty.
Are
you guys naja wrinkles ni mofa, ya?
Ule iko na wrinkles gani? Tu era ina ongea tu nini? Una angalia picha gani?
Kuna moto.
Ana wrinkles.
You guy nyeti iko sagi wrinkles you guy. Hey.
Yes, hii ndio nyeti zetu ziko na wrinkles juu tumesota. You guy ile wrinkles ni maisha inakuita inakwambia kuwa tayari kukufa. Wewe niambie ni wrinkles gani umeona hapo tu. She's even surrendered herself to the Lord. Thank you for
you can kiss like kwa DM you guy.
Kanaweza you guy.
Nakalisha familia chini.
Kanaweza kuweza
you guy. Huyu ndio sasa vile unasema ga Ian. Sikia gani kusema like oh. Ian. Sikia gani unaniambia like oh I'm an atheist because I've never seen any evidence of God. Huyu akinikatia. Ai, mimi nageuka Christian then the same day. Niko like I've seen the Lord's hand. I was wallowing in poverty.
God is such an artist.
Yes. Na hira hii nacheza. Yo mother akai 70.
Woman meets art.
Ni pesa. Pesa ni sabuni hicho.
Pesa ni sabuni. Kitakujua pesa ni sabuni.
Ana gana ya singa.
Ana kwa gana raya. Juhi naituwa hii jina. Juhi naituwa hii jina research. Hii jina audience research. Hapa Kenya ni tangwa nini hicho.
Audience.
Hei juhu kuna wase ufanyaga Steadman. Juhu hii naituwa Steadman.
Oh, hii naituwa Steadman.
Hei
juhu.
Mestedi tu hapo juhu.
Hei juhu. Asita. Minu utakuwa steady man.
Steadman amekuwa chali yake for long ama umeanza na
kama. Hei wamekuwa pamoja for long. Amerikagi kusujira yeki maris itakuwa entitled to half you guy.
Oh, ni mother pia ameshikilia, ni mjanja.
Huyu jaa, lakini ito, huo mother jaa zeki bana. Nanyaye pesa ni sabuni, wacha tutafute pesa. Jisusa tukiendelea hivi tutafanya ni. Nasa kika mtu, story na raya kutafuta pesa, of course kuna wase kama sisi wale tunakapitia, and through that we have to work hard and we have to do other stuff. And hii nakuwa utu the Kenya police, poleni sana, kwa kuna hii story inaendelea, I think the former CJ aliposti story, and we are hoping it's not true, we are hoping it's rumors, but former CJ alikuwa anasema kuna makarao wa Kenya, tayari jua shafika Port-au-Prince jo, Haiti. Haiti you guy walifika Haiti wakapata juu Haiti ni H&M you guy leo ni nini ni Haiti na maiti juu
ni hai na maiti
ndio naingia hivi na ushage huko maiti so apparently kuna makara wa Kenya washa dedi Haiti najua tushaibonga gajo hii story but you guys sasa Ian ukikwa karao unaingia tu kwa ndege tu unaenda Haiti
you guys hizi
kusasa niwapatie background hizi raya kidogo hizi raya zilikuwa the first black nation kupata freedom. Ini ni ma 1800s. You guys zilitandika wazungu ujo mwala. Kwa walami wali mwakukwa.
Walami bado wamekula moto na hizi raya.
Walami wali tukazila za aneno makne. So ikafika time mina walami wakashikana wengi. I think akina nini wakawa threaten. Ikakua tura invade sisi wote. Unless mkwe mkutulipa do kama hii. So washali pa kitu kwa France over 500 million. Nacheki. But hizi raya, yu rebellious nature, iku kwa DNA zazo. Hizi ni warriors. Ni raya haziogopi chochote. Alafu sasa unaambua panda ndege, enda Haiti.
Pigana hizi raya.
Na upongagi French. Ia, tuambia.
You guys wezi. Kitambo, tulichapaga hii edition. Like Haiti vile kuko. But saa hiyo mpeleka things into other new heights you can.
Yeah.
Disturbing images you can. Kupigana raya, washinde wakushinde ni sawa. Wana kukula kwa nini?
Ya kumekuwa na hiyo story ya nini? That cannibalism.
Yeah. You got AOC violence you can.
Hiyo ni unyama.
Hiyo ni unyama you can.
Mi hizo raya na jamii haziogopata bila.
Hizo ni unyama. Alafu unajua hizi raya zili azisikizanagi na nani? Wana border ni Dominican Republic.
Dominican Republic.
Na unajua Dominican Republic ni serious you can. Au ni racist kivyao.
Lakini
hao wenyewe hawezi vuka hii side. Hawezi chuo.
Wanaogopa hizi raya kabisa.
Wanaogopa hizi raya. Yuko kwa naiva alafu naambiwa ati wewe umetoka ni training gani? Kuna mse pale ni special alikuwa sijui special forces hapo. Eh? Unajua Kenya tujai hajui kwa vurugu. Mm. Sisi siu protest about sijui prize za nini nini.
Elections.
Hakuna mtu resign.
Tunatandika kwa risasi tunarudi home.
Hata MP you guy.
Hata si risasi, tear gas.
Hata governor ki.
Si tear gas tu imetulisha
mta. Hata governor ki resign hapa. Ni juu kuna wasiwacha hongo enough kumsupport. Unaona? Pale John mpaka prime minister anaona kameluka.
You guy. Prime Minister alitrai kukashikilia jua kani. Alafu litiki president.
Prime Minister roja nilikuwa nuna na kam Kenya. Mm. Anaenda US. Mm. Nasikia yako Dubai. Nashindwa mbona era ya. Ayenda mpoto
kani mta. Kuna president. Ule president kwanza si alidedishwa jo kwa hao jo.
Alidedishwa.
Alidedishwa jo state house ya huko jo.
Na ni wife aliorganize jo. Yeah. Wanasema ni ilikuwa niyo ndiyo era inge into power.
Igini.
Ira yenye imeenda. Yeah.
Oh, yeye alimalizia ndiye ingia kwa pao.
Yeah, ilisemekana kwa sasa kuna vile ali conspire another former first lady. Eh, ndio sasa yeye hii ingia pao. Lakini you guy.
Sara hii guys kataa hiyo.
Wewe ni kara wa Kenya. Mm-hmm. Umetoka Iganjo, si ndio? Na niko shota training yako ilikuwa tu kiraya. Njoo tu ingie kwa street. Unajua kuingia kwa street tu watu wakiona kiraoni ni hongo.
Eh, alafu na iheshimu.
Na anaheshimu yuko.
Unajua ngiyo pale jo Porto Prince, raia na kupata na kiraoni na itadika coffee pa. Alafu nakwambia jo uko na zero jurisdiction hapa. Kwambia this is my house you guy. Yeah. Utadu nini?
Sasa kama ira inaitwa prime minister imevuka yuko. Nani yako in charge? Ira yako in charge of the streets. Nani na dish you are saying? Alasa yosha. Isha tunga ticket.
Yeah. So, karanuka, karanuka eh?
Wewe?
Yeah, 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 unajua.
Wewe ni karao?
You guys.
Mufikishwa JKA?
Yeah, you guys soon unajua kufika hiyo area. Vile tu umesema. Unajua huko wanaongea French.
Yeah, yeah.
You guys. So na unajua sisi na niko shua makara wa Kenya pia kutoka kitambo.
Yeah.
Tulikuwa tunasikia ngoma za Lingala tunajua hiyo ni French.
Yeah, yeah, yeah.
So karao niko shua kifika Porto Prince you guys. Yeah. Aone baba ki una jeshi yake. Mtema mabimba. Nimewaambia mtema mabimba. Una kumkulisa si kifua.
Gozira yazi njiti rada.
Gozira yazi na hino mtema mabimba ndiyo gani.
Yes.
Bolingangai. So the only thing you guy. Sai unajua kuna kongana hii police sako.
Yeah.
Niko sure sai malones imechukuliwa mbaya. Because anything can happen. Yeah. Alafu unajua jobi ukarao inaga ku resign. Unajua hivyo. Unaga cha ku resign. Hai. You guy unaga cha ku resign.
The death.
You guy unaga ku resign.
Ni kama gang. Then makarao ni gang.
Lakini ndiki anasema we are not turning back.
Yeah. History ya Haiti.
Yeah.
You get history ya Haiti.
Nasema watu ni
mbaya. Tumoje ile mimi kuna expect. Unajua ni wawili at least mnafika Haiti jo. Mimi ni miguna jo. I'm not body. I'm not body. Unanipata jo pale jo nimeshikwa. Alafu on top of that kwenye Boeing. Unajua vile nakopa Boeing. You get it? Niko viva. Organize.
Hey, you get sana jo ukiwa karao na uko vigilance. Hii how inakwanga yao. Vigilance house hapa tao. Unajua unaweza chezea makarawa wa hizi ma station dogo ma prank mbaya. Because simu yoyote inatoka kwa hiyo headquarter you guy. Hiyo ni hatata kwa karawa kawaida. Simu tu ati imekam. Habari unacha tunakupigia kutoka hapa vigilance. Tunaelewa tu ni kwa nini tunakupigia simu.
Unajua.
Mbona unataka kujifanya uchui? Ile uniform yako mzee patia hiyo patia mwenzako. Tuko na ingine mpya. Kuchia ingine mpya. You guys say makara wote. Akiona simu ya mdosi. Sahi roho inaanza kupiga. Sababu unajua makara wa gawana punishiwa na transfer. Hiyo ni kitu tunajua Kenya kwa kita. So sahi karao mwenye ana discipline. You guys hiyo ndio threat. Hata wale wenye wanatumua mahongo. Na ma OCS. Ndio nilete. Nataka 30,000 leo. Wewe ukikosa kuleta sunachoto. Sunachoto hiti na kukocha. Usifikirie ati hiti ni wengine wanaenda.
Ndio tayari na corruption ingine bwana. Ndio tayari na corruption baka. Upate gari ya president mbalafu.
Na yeye atanda.
Ukajua unalipia hiyo.
Kama kuna makara wengine nimeona jana Friday. Wameenda ku invade area ya gas. Mwenye hiyo area gasa anajaribu kuongea na mimi. Usijaribu kuleta mambo wewe. Mm. Tumekuambia kucha na uba. Hata hataki ingie kwa hiyo gari yake hiyo. Anaambia afuate mizigo na nini. Mm. So niko sure makarao sasa wanaogopa. Mm. Mm. Because you guys unajua kisikio unatumwa huko.
Yeah.
Familia hata yenu tu itakwambia kuna kitu yote mnaweza fanya sababu sababu huo unasikia barbecue kwa hiyo area na ukiangalia photos kila mtu akona gani. Na ni raya za kawaida
zikutuwa stick. Afu welewe lugha. Unajua kitu moja tunasahau jo French jo. Me the only French jo najua ni bonjour you guy. Na hata sijui vya vile bonjour. Gani sanga ni bonjour?
Bonjour.
Ça va? Ça va? Ça va bien merci. You good? Mwambia. Alafu useme.
Respecte.
Mimi hata time nasikia ça va na expect ça va. Ndio
nini? Ukipanga voti all these whole scenarios. Jika umecheki movie inaitwa All Quiet at the Western Front.
As I think million anime watch ila wo.
Yeah, hiyo ilikuwa napanga vile ma nini watoi kids wa Jerumani walikuwa na brainwash watu wanaenda at war is an easy thing.
Yeah.
Naona. So hata zile nguo anavaa kosa hako anashinda wakinini wakirecycle kozo walikuwa na dedishwa sana
hiyo. Yeah.
So zikikam zinaoshwa.
Unapatiwa.
Unapatiwa nguko na shanga. Kwa nini?
Kuna jina da.
Alafu kanatolewa you guys. Kanatolewa. Kumbe nyinyi mnaenda kuwa the next batch. Unaona? So this is what is happening you guys.
You guys. Akoni Ruto anatupeana cha.
Because unaona makarao tao. As in makarao tao si kitu kwa wase. Unajua tao ni watu kidogo sana.
Yeah.
Because ni country mzima hizo raha. Sababu kama hakuna president. Sina maanisha anywhere you go. And then liona barbecue wamefungua jela you guys. Ulicheki? Prison hazina raya.
Yeah, prison hazina raya.
So hebu niambie upata na raya imetoka prison. Alafu isikio umetoka Kenya.
Nikia ijoni. Like hii kitu naweza taka kujua like. Kwa nini Ruto na insist? Because nakungata nikiwatch. Nikuwa na watch TikTok. Nani pikipiki ponki. Alikuwa nauliza. Inini suzi ya Haiti? Osha iva kitu yote muna made in Haiti.
Sicho.
Acheki.
Hata Haiti. Haiti nime. Haiti mwicheki kwa CNN. Okay, najua about Wycliffe. Wycliffe pia alienda ngambua. Yupumbavu yako na kitaya yako.
Sindio hiyo?
Wametoka hiyo area, sindio? Amejaribu kusaidia hizo raia akashindwa. Shule nilimchekia hata kwa CNN. Alikuwa na ujiwa na.
Yeah.
Anasema hizo raia ni raia hizo za kawaida. Unajua ni mtu anawajua.
Yeah, kwa sababu nini? Kuna country moja ile kukiwa na chaos, alafu tuambiwe tuende tusaidie jo. Tunaanza try kufikiria jo. Ile country ile raia, kuna itwa dude ama iko inaitwa dude jo.
Nani?
Lera ya Jamieka.
Ah, Jamieka.
Yeah, unajua Jamieka unaweza kuona.
Ah, Jamieka.
Let's say reggae music. Unajua? Alafu at least unajua two cities, unajua? Kuna French Town na Montego Bay. Unajua at least Kingston. Unajua like alafu najua like and go like so if I help out in here we can save Luciano. Okay. Yeah. Lakini nyingine Wycliffe iko state who am I saying the music would stop
unless yeah. Tuseme tunataka kukonka nini Haiti kwa protectorate unaona
haiezi
unless
where zili fukuza wala
unajua niliangalia hata hii raha inaitwa barbecue ikibonga you guy nasema tu mwenye yako na roho
kuja
you guy alafu imeka AK hapo alafu kuna raya zingine ziko nyuma yake zinabonga tu kifrench hapo nikaangalia hizi raya ni raya zenye kama saya kuna prison ni raya hata akikuwa kuna mahali anapeleka hakuna mahali anapeleka juu kama hakuna prison
alafu
so makarawa anaenda kuestablish prison kwanza
hata police station hakuna.
Sino kuambia shida
ni polisi wanakaa kama raia.
Hakuna jurisdiction. So tena pale unajua one thing ile tungesema tungesema tuna send Kenyan soldiers inge make sense. Unajua ni soldiers. Soldiers wako meant for war. Karao wako meant to maintain law and order. Si ndio? So hii place kuna war. Sasa hizi si ati ni unlawful. Place watu wanatandikwa risasi ovyo ovyo. That's a war zone. So unanipelekaje kaka Karao hapo tu? Yeah. So hiyo hapo ni serious sana. I think hapa ni pale. Vile unasema makarao hizi quit. I think Karao nafaa kuweza kuquit if you're telling me to work in another country apart from Kenya. Najua niko like mimi ni Karao. Soja anaweza enda. Bado ni risky. Because auelewi lugha, auelewi kona. You guys unaweza drop your jo runda ya Port-au-Prince. Unapechera ya fulani kumbe ni rapture uingia madhara. The first thing unakanyaga shoulder kwa like, oh shit. Shit. It's about to get shitty.
I don't think sahi hiyo inchi. Sidhani kama kuna mdosi amebaki. Hata wadosi tu wa hiyo. Sinajua vile unaweza kwa kama Kenya kakinuka. Sinajua vile wadosi utoka kani. Unapata raya zinaenda. So I don't think kama wadosi. Juu wadosi uhepa inchi ikiwa nao. So zile raya zimebaki ni raya za kawaida.
Thug rock.
Unaweza pata hata Karen, una raya tu za gitare. Niko unajua hii ilikuwa ubabi. Wacha tukae hapa sababu tunangojea makara wa Kenya. Sababu sidhani kama kuna mdosi. Kama Wycliffe yenye alikuwa anaojiwa CNN. Haizi kanyaga hiyo area.
Yes, anajua kata
mmoja. Haizi kanyaga hizo area. Alikuwa watu watu maoni jo. Kakiwa kana mrarukia New York.
Waka ni hivyo jo. Pala wezi nini.
Kwanza makara wa Kenya nini. Nikichekia sana sana wa traffic. Unajua they are the most unfit you. Yeah, yeah. Like wengi huko barbecue huko like who ordered KFC?
Alafu ya makara wetu wanaweza survive huko ni Reke Squad. Na Reke Squad hatuwezi wapatiana cause pia itaacha.
Tumebaki hivyo.
Eh, tabaki hivyo cha. Reke Squad wakishia raya za Al-Shabaab zitakuwa like eh wako Port au Prince. It's time to
So, Reke ishi hivyo alafu cheki nini imetua. Nini ime touch down KJKIA. Haiti Air.
Genye. But hii story I don't know. I don't know what the president are trying to.
Na wana insist juu pia Kindiki alisema the same thing vile yeye anasema. President pia alisema the same thing. Kwanza ilikuwa ni I think 2-3 days ago alisema lazima wata hiyo mission lazima raia zitaenda.
Eh, inakaa kuna do flan tunachotewa na hataki kusema.
Wakenya wanasema tulishalipwa ulishakulanga hongo na job sasa lazima uduje sijui tulichotewa nini na Haiti because at this time
paka ira ya Haiti ilikuja tu kwetu alafu unajua kick come to East Africa si ndio mabitch na hizi countries zingine zinakuwa kama countries za war you get UG joke na inaitwa corn iko tu kwa bush
just ready to attack
Rwanda unajua kile happened Rwanda si ndio
DRC pia
DRC inini Ethiopia just do the Rome and the what Sudan na South Sudan isn't the rise na focus na for police sisi just in my bitch
sisi na TZ
it's been a very peaceful country sisi na TZ tuko peaceful unajua TZ tunisikiza bongo lala Kenya
tuliza bongo
in fact unajua in fact hata makarao wengi because nakumbuka back in the days kulikuwa na karao mwenye alikuwa anabeba gun ya kushoot hata wasi walikuwa namjua because kuna time alikuwa ile raya ya stare. Hiyo ndio ilikuwa inajulikana for.
Part show.
Eh. Hao wengine walikuwa mimi unajaga si sifai kutandika risasi. Eh. So makara wengi wa Kenya hata hawajaicha paride.
Yeah.
And then namwambia sasa utaenda kutana na raya inaitwa barbecue. Na hii raya ni raya imekuwa ikipigana na serikali yake miaka 20.
Yake ABBQ wamezoea protesta iko unarmed. Uliona tandika risasi. Unakaa ile time bila nani. Sonko alikuwa anasema ati in 2018 hapo 2017 hao wenyewe akina Sonko walikuwa na baindaye mzee alafu wanaenda na iban si ndio alafu akishaichoma wanaita makarao pitandike watu risasi na chiki so makarao wetu wamezoea kufight na raya hazi fight back you gave no msemo jo umeenda pale jo umepata barbecue raya inaitwa kuchoma nyama alafu umetoke hapo ati wewe nilikuwa kiganjo haujui Port au Prince. So maps hauna. So itabidi hizi raya saizi nafakwa zina protest jo. Ziko tupatie ni VR. Jo mepatiwa VR. Wale umeingia. Watu wa reality umeivaa. Umeona Port au Prince kwanza. Hapo na make sure uko like, ah, hizi streets hakuna mtu. Leteni babiki. Nika babiki anatokea. Hala kutanika risasi katatu kabla pande nini.
I think wanapatiwa nini lessons za Google Maps. I think Google Maps ndio
watatumia. Sinopapia Google Maps sasa ile mzuri niyo nini. VR, virtual reality.
I think Kenya watakotuna.
Unafeel ni kama uko Port au Prince. So ni from airport. So now you go like, today we are going to learn about the airport.
Nasi Port au Compact.
Tomorrow we are going to face Port au Prince. We are going to face barbecue. So barbecue capsule is not fun. Like, ni serious. Ni serious.
Alafu, siwe lulikuwa nasema hii ni area ya earthquake mbaya. Kwa hivyo bado si safe, hata nature. Hata nature inezaamua.
Nature inezaamua pia
mbede. Inezaamua na makara wa Kenya.
Ndiyo, jo. Nasikia hii nini, walishapewa warning. Nisitui ni which, nini ya UN. Whatever, that deals with humanitarian. Masantis walikuwa naon.
Yeah.
Ati it's just a few earthquakes away. Ikuwe yote underwater. Haiti sink, you guy.
Yeah.
That was like 6 years ago. Kuna time, kuna time walikuwa na chapwa na Rita scale.
Kuna time nakumbuka ilikuwa hata kwa CNN. Walichapwa na earthquake ingine. Think raya 1,000 dead, jo. Iliangusha makeja kibao sana. Ilikuwa area kaa Huruma hivi. Raya za kawaida zile dead mbaya.
So ukisurvive barbecue.
Earthquake, jo. Maybe hata ile siku umeenda, haujam survive, umehepa umeenda ukajificha kwa kona fulani. You can unasikia ground imeanza kukia. Hiyo nini hicho?
Hiyo I think Ruto anafa wakaetu chini. Kama kuna ganji amekula, mimi naona arudishe tu.
Arudishe.
Achukue tu deni China. Ama tuchange tu. Unajua pia tunaweza changia makara. Unajua makarao. Makarao ni mabeshte na ni familia. Ni family members. Unajua hizi furahia kusikia bro yako anatumwa hiyo area.
Sasa
kuna mahao Rift Valley. You guys maombi ya Rachel Ruto inahitajika. Because Raha imekuja. Nimekuja kuambia kwa heri. Uchamaa mwenye tulieka kwa ofisi.
Ameamua kutupeana.
Jo. Na Raha unajua inabidi iombewe. Na ni familia mob sana zina go through your stress. Because hata ukiwa karaa ujui kama utaitwa ama hautaitwa.
Ni stress sana jo. But kwa makara wote jo tuna hope. Hautajipata huko jo. Sinaitwa wapi jo. Porto Prince.
Right now si utumishi kwa wote.
Alafu ni zile
mja. Tumikia wa Kenya.
Alafu ni ile like, ile ni fafu. Fuck around and find out. Fika pale jo unapata hizi si protesta wa Nairobi jo. Ha ni wale wabaya. Ha si wezi wa Nairobi.
Kusata
makara wa Kenya muse maga. Hata kabla wapeleke huko, wapeleke South Africa wa dina mategi wa South Africa. Ile waga ni mategi. Hakuna aga surrender. Hakuna no retreat, no surrender. Jessica Kenya walona anainuaga mikono alafu mse kama ule Rashida na kama na mtandika kama amelala chini. Hizo raya zijua kiyo.
Hakuna aga chakulala chini.
Ile ni tuende. Cheki. So ni tricky sana. But tukimalizia, you guys, kwa nataka kuuliza jo. Unajua kitu inaitwa method acting.
Method acting. Are you
guys? Ni actor na wewe ni actor mkali sana.
Na imezia you guys. Nilitumia tukiwa vioja mahakamani. Nilitumia mimi nikiwa vioja mahakamani. Tulikuwa tunatumwa Kibera Law Courts.
Mnaenda kuangalia raya ziki act.
Sana sana Kibera because hiyo ndio ilikuwa na makesi za kiraya.
Okay. So kwa sababu hii method acting inakuwaga it's a very interesting way of acting. Ile design tuseme kuna movie inatengenezwa jo iko nene, kuna raya tatu zitatumwa zichill tu na sisi. So moja ile inafaa kunicheza itakuwa ikini study, inafaa kucheza rapture, inafaa kwa alafu mwingine na study Ian. So the movements, the everything. So unapata ga method actor wenda hata everything anaduka wewe. Kao move mkono. So but reason nafanya na kuuliza hii story jo ni kuna raya fulani jo ile nashindwa kama unge play kama unge play hii raya. Kuna raya inaitwa Patrick Imbali. So Patrick Imbali alipelekwa kotini. Na reason alipelekwa kotini ni juu alilawiti mwanaume mwenzake. So raya ilifikishwa kotini jo. Alafu ikamulizo, are you guilty? Ikasama, yes, I am guilty. I gave him the mzigo wa dhamu. Ili confess, jo.
Ilikubali.
Ilikubali, ilitandika ira ya zarasa. Baka nini, jo. Ilitua, jaja kasama, itabidu hingia, you are threat to the public. Yes. So, you guys, unge play character kaa hiyo, jo. Raya kulawiti,
jo. You guys, jo. Hizo unajua ukiplay hizo unajua wa Kenya. Wacha niseme hiyo time nilikuwa nafanya vioja mahakamani. Fire mobs ilikuwa zina confuse acting na real life. So ungekuwa na kesi kama hiyo raia zinakukujia tu. Hapana huyu jamaa anakula mate yako pana huyu jamaa si mchezo.
Aitafulu.
You get hata matrojo hiyo time. Matri ilikuwa javelin ndio kusema. Sasa javelin imekosewa heshima. But tulikuwa tunapangwa you guy haga to haga.
Nakumbuka tu.
Na hiyo time nakumbuka hata Raenge jaribu kumbao. Ulikuwa unasikia tu Raenge. Wewe ni nini? Ungejaribu tu kumbao hiyo time juu nakumbuka number 28 na 14 Zakari Obangi. Tulikuwa tunapangwa design. Haga zimeshikana design. Mpaka hii mfuko ya nyuma rae imetoa wallet. Because sasa ukibiwa uwezi juu sababu ya vile mmefinyana. So Wakenya wa kawaida tu kumbao akiwa hapo ni serious. So imagine sasa awajue ati watu umeenda hata kwa TV. Ukasema ati jazi mimi nilimkonga ya nyuma. Niangalie mata yako nikaona hapana. Hata bibi yangu je pepa hivyo. Wakenya wacha niseme tu tumeendelea lakini kuna wale tu mpaka wa leo wa acting wagena wa confuse.
Alafu na utrai kumajinira ya imetandikwa rasa pia imetokea kwa hiyo court. Inaulizwa sasa ulijipata aje hapo? Nilikuwa na sunbath nilikuwa nashikilia.
Adua managuonyo gima ili kusidua ni atigi Kiswahili. Atigi lugha ya kimombo nyako. Baby nikikuona nafurahia. Nataka kukupenda kama Gorma.